Mkete, ikuisa? Tayari mwanangu, mimi namjua tayari. Sai, sasa kwe mwana, kwe saraisi, mwe.
Niko mazing zong, zong. Niko mitungi kichwani ding dong. Bele sioni autofocus. Bounce, ninavo swing, nabo na sing, sing. Nice, kama marasi sambaza peace. Nyasi, izo ni nini, sogu za glasi chupa. Cheers, sisi ni sisi, wosi sisi, so ni nini, jealous. Tunajua hawatupendi, ukicheka cheka na wajue kabisa tunapitendi. Ukichokaga, tunakulaga, sumu ya bundi. Na kwenye gemu atutokage, tumegandana guni. Masikini kapata, mwendo ni miti kisiko na sikia mbwata. Usitake ona na chosema bro, utadata.
Niko zing, niko zong. Uko zong, niko zing, ni mazing zong. Uko zong, niko zing. Niko zing, uko zong, ni mazing zong. Oke zing, zong, zong. Oke zong, zing. Oke zing, zong, zong. Oke zong, zing.
Kila siku tu kama siku kuu, fanya si uduu ya ni basi tu. Wakisema su, tunapanda juu, ni ma old school like a brand new. Utajua yu, hini mimi kama maji utavuwa uvuwe. Nishato makotolea utatoa utowe kama boy boy, yani you and I. Don't you wish your boyfriend he's a gangster like me. Money maker like me, city ask about me. Don't you wish your boyfriend has a like me. Get the freaking like me, like me. Maskini kapata. Mwendo ni loud speaker milio na sound ni mbwata. Chozi yaka chome kachomo karodi kalambwa ni mbwata. Kadat, fast but
hey,
but out.
Uko zing, niko zong. Uko zong, niko zing, ni mazing zong. Uko zong, niko zing. Niko zing, uko zong, ni mazing zong. Oke zing, zong, zong. Oke zong,
Misi yaba na baende kitali. Baende kitali. Kwe mwana walwa walwa.
Makuna ungea sana.
Walwa walwa. Ukete. Ukufuwa na mundu. Ukete kumasu.
Ukufuwa na mundu. Ukufuwa
na mwana. Ukete kabana. Kwa kumomba imbombo. Mwe kwengege imbombo. Ega imbombo.
Ukete
walwa masasio. Masasio.
Walwa yo kuyo mbibu.
Sasa wana kakuwa nguwa. Pata pa wana. Ukufuwa na mwana. Ukufuwa watu gani wewe mwana wangu hapana le kaga ifinu ifu jana kukubura
ai bana nakuelewa mazing song unajua Frank Lebo yeah bounce
uko zing niko song uko zong niko zing ni mazing song. Niko zing, uko zing, niko zong, ni ma zing zong. Oke zing, zong, zong. Oke zong, zing. Oke zing, zong, zong. Oke zong, zing.